When I touch you, babe, vele nizwe ngathi ngisemazulwini. When you send your beep, vele kuthi mina ngale kakhulu. I miss your lips, I miss your body, everything about you. Mina ngifuna wena wedwa sithandwa, ngcono vele skip it, let's do it. When I touch you, babe, vele nizwe ngathi ngisemazulwini. When you send your beep, vele kuthi mina ngale kakhulu. I miss your lips, I miss your body, everything about you. Mina ngifuna wena wedwa sithandwa, ngcono vele skip it, let's do it. Sando ngiyasifela, akekho omunye wu. Ngifuna ukubona uma wakho, vele ngimbong. Like your name, bongiwe, ngathi ngibambi lotho. La kuwena ngwinile, sibheke nawe ngathi nganophubhuzela uboya ebusweni. Oh, please, please, be a mother of my kids. I'll take you to Paris, Tokyo, New York, everywhere you want to go. For you, anything, take my heart, I'll take your heart. Give your head a bull ring, feel it cool, I soft. Love your pattern like a queen, temba mina akekho omunye. Litshe lakho leli, mina ngizokushada. Khona my dudes, oh my lume bazolunga namakhehla bayeza. Lili zogogo, jabulo sis, vele sikhale siphuzeni. Sivula i-cooler box, donte ngathu, vele samba ngathu. One for soul. When I touch you, babe, vele nizwe ngathi ngisemazulwini. When you send your beep, vele kuthi mina ngale kakhulu. I miss your lips, I miss your body, everything about you. Mina ngifuna wena wedwa sithandwa, ngcono vele skip it, let's do it. When I touch you, babe, vele nizwe ngathi ngisemazulwini. When you send your beep, vele kuthi mina ngale kakhulu. I miss your lips, I miss your body, everything about you. Mina ngifuna wena wedwa sithandwa, ngcono vele skip it, let's do it.